Kushoto, kulia. Seven, drop that shit.
This is serious.
It's on the
ground.
Na kunde boy.
Abata bana, ama abata kana petene. Ati na petene petene, ama abata kana.
Hey, baby, wanna feel our vibe tonight. I know you're gonna feel my vibe tonight. Onza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanavi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanavi impo, impo. Ukonyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Mianso, mtemia rwalis, nido, obachi kwansa, mrembo, kalina bigambo, anjagazaru,
amerao,
inabana taiti nyo, nyo,
baby style ayo kwa funyo,
gana wana punch you, got your love, oh,
knock, 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 knock out,
eh?
Put your body on me, go down, no, let me say, eh, let me say,
yo, tuzi nyes chili manjaro, mutiko fetu bere.
Kenzo harmonize it.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Wote ya chibina.
Na na na.
Wote inabana.
Wote ya pokati.
Na na.
Yeah. Inabana.
Shake it ibobo. Bili barabo. Ha baby wange oni panado. I shake it ibobo. Bili barabo. Stay.
Kombe boy, only you baby, I know go chick. Sinaga muda na masaidi chick. Itakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.